DatinSafi.com.
Nimeshiba daga, yani nguna nyanya chungu viazi.
Mwenzenu si wazi.
Oh la 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 eh la la.
Ashu.
Oh la 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 eh la la.
Oh wey.
Oh la 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 eh la la. Oh la 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 eh la la.
Vivi livyo sasa eh. Sina stress ya kodi
ime, ime jipata.
Kikubwa silali na njaa
ime, ime, ime.
Mwenzenu na enjoy
ime, ime jipata. Ime, ime, ime.
Awe,
ime,
watisengu masisema tafe. Awe, ajambonga nkosi ya mi pumelele. I said danking nkosi ya mi pumelele. Anya bonga nkulukulu ni pumelele
pumelele.
I said dunking kosia ni pumelele
pumelele.
Sasa nimejipata haji baba, kuna muda nilichaka nilisanda. Wakati najisaka sajipata, wana waliona kama nimedaina. Mimonye, maximum, fefe, tachi, mahoti. Na mitahani sa watoto tunapendo na wazee na wa mama. Mimonye, maximum, fefe, tachi, mahoti. Na mitahani sa watoto tunapendo na wazee na wa mama.
Oh la 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 eh. Oh la 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 eh la la.
Oh wait.
Oh la 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 eh la la. Oh la 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 eh la la.
Vivi livyo sasa eh.
Ime, ime, ime.
Mi sina stress ya kodi
ime, ime jipata.
Kikubwa silali na njaa
ime, ime, ime.
Mwenzenu na enjoy
ime, ime jipata. Ime.
Kuangwa makali kutoka kwa DatinSafi.com.